DJ Divine Production.
Money Kingdom,
Blue Sky,
Money Kingdom,
Music,
Introducing Sector.
Wanna what you need?
Kiss Danger,
DJ Divine like that. Hey, welcome. Why is any cookie to welcome? Hey, welcome. Why is any cookie to welcome? That what that mama nas? Come so twanga la fenga makadas. That what that mama nas? Come so twanga la fenga makada.
Come so shari pena mandi. Shari wako crazy nga dandi. Nakulila mirwa ya majanki. Eko nafunya misa kwa shanti. Come so tulekele la mani. Tulawa kwa na chenji. Kumyes bala sachana situmbi. Kumyes banji tatika tumbi. Flow dope kwa chidi de dila. JSM league ni la liga. We play too much monga jaka. City Lakers six figure. You too negative mukamba. All of photo content you take a picture. Tika choka po mutikamba. Tika chita pia iwe ni pressure. Tuko pinga monga shaba. Kela safeji monga tiwa. Nemo gabe no kaunda. Katafi no madiba.
Hey, welcome. Why is any kuketu welcome? Hey, welcome. Why is any kumyesu welcome? Tatua kwa tama manas. Kumesu tuanga la fienga makadas. Tatua kwa tama manas. Kumesu tuanga la fienga makada. You are welcome. Batinjine kunongosi ya mangosi. Kumbele shoka pono kwa fye kembo. Gatwa kudia tule kupela na tembo. Chris Jesus na ena tonsale. Komanda chairman na telepona msali. Woende aba ende bosala basali. Wale titinda ya sula masali. Mwaiseni kuketu. Tekwa wa wingo mpala ine kwa tipo tetu. Leta brag nina punching. Ukani yamba isa kukunga and backing. DJ pa makina ni divine. Who are you? Kwa kitima yaka fine. Hey, welcome. Why is any kuketu? Welcome. Hey, welcome. Why is any kumyesu? Welcome. Tatua kwa tama manas. Kumyesu tuanga la fienga makadas. Tatua kwa tama manas. Kumyesu tuanga la fienga makada.
Blue Sky Music.